wodi annabijo Iliya e laamiɗo febo ɓe gaɗa mayde Dawda, e wodi laamiɗo goɗɗo kalluɗo biyeteɗo Akabus. Sey Allah lili Iliya wi'imo, yaha to ha mbi'a laamiɗo Akabus iwode daro. Sey iwode dari, torra wari komi wari saɗi. Sey Akabus wari wi Iliya, an liloy ɗum na ɗom ka wari iwode wala komi saɗi na? O wi e min liloy ɗum. Yaha jessoɗa malaika e maɗa, jahon koƴoyon ngaari go'ori gam am, go'ori gam maɗa. Sey ɓe jahi ɓe koƴoy ngaari, go'ori gam Iliya, go'ori gam laamiɗo Akabus. O wi potte wamde to han ndaare moy wodi Allah gongajo. Sey ɓe jahi ton ɓe ndaara moy wodi Allah gongajo. Sey Iliya wi Akabus, ngoore sujidango Allahji ɗiɗi, sujidane Allah go'oto. Ko sujidanon Allah mo dow e les, ko sujidanon Allah on mo mbaɗɗon e juuɗe moɗon. To sey Iliya wiɓɓe, to arte tore Allah moɗon gam onon goni ɗuɗɓe. Sey ɓe gaddi kaaƴe, ɓe gaddi ndiyam e te'enaaɗe e sujidani Allah maɓɓe. Kada Iliya bimbi faa ñalowma Allah maɓɓe toontaaki. Sey Iliya ɓadi wiɓɓe, nodde Allah muɗum kono ɗaani, ko bo faaji oni no he'i nu? Allah maɓɓe toontaaki faa ɓe tampi ñalowma. To sey Iliya ɓatti wari werini, waddi te'enaaɗe, waddi kaaƴe sappo e ɗiɗi, waddi ndiyam. Sey hirsi ngaari mum, wi wor Allah jawmirawo, ndu duniyaaru jooɗi nduɗo o, ndu annda an woni Allah gongajo, an woni Allah malteteɗo. To Iliya ɗon e ɗon yiite jippoy ñaami ndin ɗon ngaari. Sey ɓe mbi'i e Allah o bo kankoni gongajo Allah Iliya.